Jazzy boy,
standard man,
running it.
Banana Chungu,
exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Fweba umbi masushiki, isia malafu, kukupanga hori. Ishte mwiko chila kalipa boy. Walibele lama lonely, two bottles, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa, sula kodi mwana wako alesa. Unapone na mulimbi relationship, unabapakati ya single na keke. Nabapakati ya single na keke. Nabapakati ya single na keke.
Happiness ne filamba nebo nalisome tupa kuchamba ngapeka nyana delila kumone fikamba kunuma ya puti nga plate number na text ya ba air deo kuchecking umuntu walipili lala kusetting lero ndefi puisha mula flating bana kuma nambo kushinjeshin pakupesha momutima kupapa patila beba naba nabu ati alantina nisha kwani chef ya kalamatila ngaba poster kwa tipale kushainila. I'm fully to mingo apa weshpondo. Otherwise, kuna fuila kushikongo. Appointment na kakrash next sondo. Yeah, baka mfoya kupanga phone call.
Otherwise, ya malavu kupanga hori. Each time wiko chila kalipa boy. Walibele lama lonely. Two bottles, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Unapone na mulimbi relationship. Unabapakati ya single na keke. Nabapakati ya single na keke. Nabapakati ya single na keke. Single na keke. Nabapakati ya single na keke. Shati na nikane bushali shani. Maka makanga tule ya finger fan. Mudila chinja shaikate kuchani. Kumti makula fitango mtu kusutani. Fintu bafaba kashana jafikwana. That's why Bambi bendela demijal. Nane mwine nalikuwa deftal. Cause my warning ya namba kutal. Walipinge never better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready to quit chinja jazz. Cause kuwa pona panshi wafu wa dead. Kawafu mapofia ni shiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa masoshi. Foni yenu yali off na nilelo wamba. Isia malavu kukupanga hori. Each time wiko chila kalipa boy. Walibele lama lonely. Two bottles banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Unabapakati ya single na keke. Nabapakati ya single na keke. Nabapakati ya single na keke. Single na keke. Nabapakati ya single na
feelings attached in that shit a clear estate. Defianti njikala mofienga real estate. Nchita mofie participate. Pakati nga intersection set. Ati can I go out na banandi. Okay cool, mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I video call you when I get home to say goodnight. 02, Chrisa tapwa no sign. Baby where are you? I'm on a young daughter, I'm fine. 1 hour later.
All the subscriber you have dialed has been phone reached. Please try again later.
Single na taken. Single na taken. Nabapakati ya single na taken. Single na taken. Mr. Frankie Pamon.